yebo kungabe manje yini kona lokho wokudelela mini akube kunesicebo ukuqashwa ingane yini kona lokho wokudelela mini akube kunesicebo kungabe manje yini kona lokho wokudelela mini Emfano mlungu tetisa 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 Ngiyabuza Emfano mlungu tetisa
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.